Rundan shi da ya ce Joe Biden din shi da tani din ya ta da ko ki boda kale sa gargala mi sai da manne mare na meni fa sau da ge su sanke satti in ma mirgana mo ma han dura imam mata sani ala ta su sani jiro kan imam mata ke shi matan ogaro ni jar male mirgana mo ma mo hojin ordo famu qabajin gaba sa sin di sen tu be su de sa
Myanmar rashaf nanno adunya ke satti ka gege saman hirto ta nagarat tarkamti haman suratam Kabulkin si Biden mirganama bu'ura imam mata ala America tijjun wada sai ne qormata ke sagalce
President Biden is committed to putting human rights
Ayon mirganama hangito kokkaje anit Joe Biden is ministerin imala Anthony Blinken Burjin Trump walin inaila laman immoti mirganama ratti hala gudda dan sagale dage saniru kanisan jiran ke sa to kun yo barbaje Chinaan sabtikale gosa ugur ratti ibashen ke suratti qeqa hamasan e san tokko Amnesty International ra John Lin akasjet
the Biden administration had made this unequivocally clear that the
Chinese Biden motumman China akatan worren ugur itqabejiru yaddesa ta usaf motumman United States kan arga akwanin agarretti akkan isi sirritif sejira akkum argini sun mirgana ma China ke salaji sejijira magudada akkan yadut Chinese duranitin Nano Xinjiang yokan Hong Kong kesa hal mirganama hagas tanrat fulle fatam indurre ayon mirganama kan lembronis bulchin sichi mirganama rat fulle fachusa huwataniru
we saw sanctions on the international criminal court lifted we saw the global gag rule for women's rights lifted
gurimana murtiya ka qoratu ka sadarka dunyarra ka ame inna ka argineira ade family mirgadu bartota murtes inna ra ka argineira namoota dunyarra jiran kan jalle won sara wal fakkatu deggese inna goda mo kasumat deggese hawati civilis goda mo argineira kanaf ugumattu wa em mirganama yero heddu Ministry Imala Anthony Blinken dubbata mejira jadan garu gidugale sabaha taqudan holewin skif hayyonni kabron ammayu bakkhoye ina barbaachi su jira jadan
there have also been some missteps so things that are very practical and not just statements include arms sales
sarkanti wondo gogoran gito kechwan kanaf ibsa qofawtun tan immoti sirritti ojirra olu danda'an kan gukkutta meeshawarana tokkumma emireetu ta arabaaf masri dabalata biyyoota dhiitta mirganamaan beekaman lamaan kanaaf ammayyu waa hedduutunu hafaa jedhan hayyoon akka jedhanitti akkaataa ilaalcha jiru jijjiiruun barbaachisaa ta'us rakkoonni guddaan bulchiinsi Baayden biyyoonni akka Raashaaf Chaayinaa dhiitta mirganamaa geessisaniif akkamiin akka gaafataman gochuudha
Having Secretary of State Tony Blinken say that what's happening to the Uyghurs in China is a genocide is one thing.
Ministry of Mala Anthony Blinken itta mirganama warren Uyghur kanneen China ragaajum yakka fiqinsa sanyiti tajadan waan tokko. Tarkaanfii sanaaf China dhiibba kaa'u yaalu akkasumas jijjiirama qilleensaaf weerara vaayirasii koronaaf immooti biroo ilaalchise walta'insa China argachuun immoo dhimma kabiruuti jedhan. Hindi biyyoota kabiroo keessatti sababa COVID-19 lakkoofsa namoota du'anii dabalaa akkuma deemeen gargaarsa barbaachisu kennuun dhimma mirganamaa ijoo ta'u ayyoonni mirganamaa beeksisaniiru. United States biyyootiin dureeyyii kabiroon talaalli lubbuu oolchu daran akka argamu gochuuf mirga abbaa qabeenyummaa akka dhiisan waamicha dabarsaniiru.